All right, let's hear some music. Actually, Fafa de Molokai actually sang a little bit with members of Viva La Musica. So did Jassy Tsen, whose new CD, Amor de Siècle, is pretty good. We're going to hear a song off of that one called Moninga.
Mazo, mazo, yin fred service, oh Serge. Yassi Afkoso Mwana Gale. Bisou, fan club Yassiel. Red et cross, Masemake, Patu. Moninga, Moninga nana. Moninga chérie.
Alem Fukulu, Denis Maseke. talatala takwe pasuki kitoko sila yote Chantal Tumba mama beauté
Tumana kamba na yo motoka ni azaka eko milelo to inana banze maye
Choko sila kalo
Tumana na yo la misika kaleme eko milelo to moya na babeta lukole
Baini ba profite na moka ba beta
seke Ba bon
E me wisa kena ko kila de kwa ni ya ko
Ba bibi si emele ama sama po ba mela te barangwa Po toka kwa ni lelo
Saga lo wisa picho
wisa Ba ini kana yeto sala te bacho la mwana Dele mana komo maite
Komanda katamba imao Blanchard kawanda Ibis macho
Ah Boyokanga Sidye mata Wili shungu Bogogu kelina Makambo na Londre Bastili singa Loposo na Pristele Banyo kola kamoni Nga bwete de nizeke
Ibali zanga moku
Mayele dina tete Sa chale rame
Mbayini ba profite Mboka ba beta munda Amigo, we take na boki la ni mi Geraldo.
Babi mi si ere ama sanga po ba mera kera wa.
Yeve ma seko.
Shiye wa kabuti.
Ba ingi kana yeto sala te ba chula mana tele kana koma ime.
Tu London ne chobe che president Bobo.
Mosungi na ngabo.
Gambo, mama na stole Dieu yebit Stephen Samuel
Li basa nangaye Jibro nibala
Li
basa nangaye Lubumba o kita Lodemonia coccinelle Pascalo ya choka
Shirando
Bamiaye Ola kisanga nenge bako Lela kana matangaye Ola kisanga nenge bako Yemba kana akademiaye Ola kisanga nenge Appelez-moi le marabout.
Batimou Benga, le créateur de Rota. Papa Thomas Beaufort, Jean-Jacques Romolo.
Babi Missienne, Léa, ça va pas m'appeler la paix à la voix pour tout avoir
l'île. Rachidi Koupa.
Baïmi Rana, Yéto, ça la débat sur la mana.
Félicat du papa Tessoli. Donc, il y aura pas ça. Pati basse lugaru kanga bangona mokila Da Sempiana José Bonenge Richman en silesela Odette Wakweti Wensa Mapalanka Fan Club Charlotte
Mamea Olingo Marameli Pemayo Pea Maranga Eko Fungula Eko Kea Zambe Pea Sawana Gaya Eko Panda Sangona Gaya Bolingo
Tonton Lukwikina Benga
Ko 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 me L'homme est proposé L'homme m'a disposé Nga na ke Na ke o poste A bolingo silki chata Na ke kubita kula e Anula ngogo nanga e Sela eta normale Bile mbo mi bale wa mantwa e Moko ya zambe Kolenga e Niki katumba Nako minde kubanga e Nukiliwe ya kutala ngabui Ipana zae Chantal Betoko wae
Koye miba pati e Nana moneli e Shana kango mari Sela kango nes Mama jebe vipa veke Tonga Jebe vipa veke Mazo mazo e Jebe vipa veke
Na mokili ya se jane dangi Ema moke Kamule na vwale yishiko zi pyanda
Alika mbonga na kokate na ipisa mote manga na boyio
Charlemagne
Nazala tamungi inabimela Sylvie Chango na moto ya meto
Dema de Bunda Mwenze
ya boli mbonga na melipe mayo
Mwenze mayo
Mwenze mayo Mwenze mayo
kuba wawina okite
Toho yembe la vendredi Cinquième jour à semaine Mokolo ya rendez-vous topesa na kina yoko koko mwana lulabour Pa mwana moto miswe komi l'ouest na l'est Nore side na mona nzela nini yoko leka Mi beko José, que tu vaux plus que le mar. Nalik sur un motem mananga yeba, tu viens après les diamants. Yango déontologie à bolingue, sengi sena bonde la yo. Mwana Congo démocratique.
Sur le chemin du bonheur, j'ai trouvé les sentiers qui mènent à l'amour.
Mais pourquoi yo comme yo kende a dié sans prévenir?
Yo moto sa idée à l'éni commande ma José.
Sira Diallo et Nene Diallo, le rose de juillet.
Benga uki benanda koza ten Batse yo kindo kina nzoto nesprit ya divo Maria nike ni more Junior file toto Eme manzege yoyo na konze ba Na 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 bolingi si sobi na salati mabe na bolingu wango
ah.
Yango ye ni nyango Mokangele nga kane na bolingu na yusila akate Na mokili fe balingi saka Mubata masumu ebele Basa benganga na ya bakunda bolingo na nga mobeswe Oyanga motema na pesa na yo Shala mama Yo ma kompanya di ulabere mokili mobimba eba Uza nye Matia zani ne
Nalo na shimantaka na yo na elanga
Yangi kipasa
Epo chaki fololo rosa jose Moto kina yo basa lela malasi
Comment dépasse la vie éthique à la séance si j'étais mal au vieux ou son mal? Un brevet mérite d'être Il y a cola qui s'en a bateau cellulaire. C'est un gars qui a beaucoup aimé retraiter pensionné en bolingo. L'état a fait sa haine, il a laissé passer priorité. Mbaninga tole la bolingo, passio. José a katole la bolingo et tumbu malé. Ma, 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 ma. Oh, you love all say.
Mamonangwa mafuila kumbu.
Na telefone Eric Kenzo.
Mamonangwa mafuila kumbu.
Peggy Salumu.
Nana le, le, le.
Elle est la meilleure dame. Dalida Mamana Dajou. Vieux Baudouin Bikoko. Jackie Lumba, Oyebi Sakabangoa, Oyezali Integral. Passez, passez. Peu m'importe de perdre la vue et l'ouïe, car à travers ton amour,
Eiffel et Bukabuya, les symboles vivants de l'intégration africaine. Misapia.
Support for WRIR comes from Urban Traders, offering imported and contemporary fashion for men and women, hats, bags, sterling silver, and costume jewelry for gifts and just for you. On the web at urbantraders.net, Facebook, Urban Traders RVA, Instagram, Urban Traders, and in-store at 1387 West Broad Street, a block east of the WRIR studios right here in Richmond, Virginia. Welcome everyone listening in New Zealand, in Kenya, in Australia, in the UK, all over the country. Welcome, welcome through the Ambiance Congo. Your requests and comments are always welcome. The area code here is area code 804-649-9737. You can go to the blog at wrir.org and leave a comment. Love to hear from you what you'd like to hear next time, or maybe if I have it, something you'd like to hear today. That last track was Quartier Latin Integral from the CD that came out around 2000 or so, 2005, something like that. The CD called Voodoo. We heard the song called L'Injustice. Before that, Academia from their double CD Viagra, which came out about the same time as Voodoo did. We heard the song called Vagus. And before that, we started off the set with Jassy Tsen from his new CD, Amour du Siècle. We heard the song called Moninga. Let's hear something now, some old music from, I think, this might even be Felix Wazekwa's first CD. It's called Tetragram Yahweh, and we're going to hear a track off of this one called Le Prix Nobel.
Bango baye na mbeli biso na maloba tokotala bayi bakozoka liboso. Manaya etikela, kinga ya pata na bongo, eti sioka koleli ngali wata la maina we, soki na komi testamento, botungi sa yete o demo vivansi na pesi tunaye, o maladi ki ata e bonga te po susi banaka, ma watro. Ona yona eko likowa, pe concepto mwanyo sona sosoli, ouvon les morts. Baye bani makaza be azabata na nenge asaleyo Oza son chef d'œuvre la lima kayoye Na komi tuna soki na chant de se Ye la maya kome kaka mandoki ya bolingo Na komi kobelela ya wesonge ya bolingo Togo la bampasi na ngai Na leina sani na bosani kasate C'est quoi où? Y'a ou y'a si pas y'a balette à cassier à la capéto. Porte ma y'a moto si pas bonnier ton lambindo. Nazama comme y'a colou la maï. Che, sokio talinga ou benginga y'a pe moto. Kasi. Elokona soye longwa na bato eza sepe mai Mawala nga eko makase na feve Ono liko lo fade, tuna na Rachel Kanka Nenge ninyo ya nga imawa eko marana fe rojete
Maya miso na tangisi, ona kole la yomokoe Eko kikole la Afrika, mobi maso kima weo oh, oh, oh. Shiriki toko na yo, ele kikilo, soki na gwane, okufute
Laetitia, olona ngai wapi mawa? Oya ngai susi koma kokoleze la saison te. Mawa ngai ye.
Nakati ya mboka Kuninga. Le prix Nobel appelle Gérard Lalou. Est-ce que Isabelle Miezi azoka ndenge tozolela la tête? Hein? Nathalie Semalema, mon colonion se kokaka.
Nakanaki bolingo yemba loyo, na yebisa motote. L'amour est plus fort que ngai, na yebisa na mama. Ndenge abomba kinga la zemi, abomba pese kele. Boboingo, Isali, Boka balaki saka mosabite. Ata baleki ngai, bakole katango teo. Naibiete maya miso na ngali tanga naibali impatience. Naibiete un jour na kokufa lolango ekotikala. Kasi yango ekotikala orfele ya kolela na ngai. L'énigme de ma vie, c'est l'amour ekosala kanga yi défaut. Louvou ma mama, Saki ngai bolingo ole kisaki bololo Lufuma Maria sona Fata koko mbona ngai koma mitela Buku ya bobo ino ya bolingo lelo Fata lobie koko mamayi
Blaise Mivolo, Papa Veno
Susi nanga etala kiliboso moi kutwe bima Comicola langa et société cali, Conga la locola, une pure précieuse. Conga, Conga laga, la comitouna, soki n'a chant de sé, et la maya comme kaka mandoki a bolingo, la comico belena, yawe songe a bolingo, tobola bambasina maï, la leina sanina bosani kasate. Wazi wawo
Maya miso na tangisi Ona kole na yomoko e Eko kikole la Afrika Mobimba soki baweo oh. Yo sheri kitoko na yo Ele kikilo Soki na duane Oko fute la mbongo Mekao
Pombe Chak, le roi Germain Mandunga de Helsinki, Benzou Focus.
Atamoto na yoeko yanga nangai, miso na yoeko funda, esieto nimbo lingo, yeba l'amour est plus fort que toi.
François Sekabutu, les Arabes.
Soki na kufi basi pange lambate Konga na kusaki kolata Walingwele tina nzoto Yango neko sipa motema na ngai nye Soki mbosa yezo makolo newe ya ngai Esi esali tour di monde
Pola konga, godembi linyama
Soki mbosa yezo makolo newe ya ngai Esi esali tour di monde Selo se fonda amamu Benga César vibi la mort Soki posa ezo makolo lewa ya ngai Esi esali tour di monde
Emin simbalu keboka Aule lamba papi
Soki posa ezo makolo lewa ya ngai Esi esali tour di monde
Ode Makangu, José Kwansangu Jean-Pierre Kisema
Soki posa ezo makolo lewa ya ngai Esi esali tour di monde
Le savant Jean Tondo Galilée Raf Barkwami
Soki posa ezo makolo lewa ya ngai Et si elle s'allie tour du monde,
la version n'a ni Adamo ou Quello, et n'a pas son
sang qui possède les hommes à la colonne des Wayangaï. Et si elle s'allie tour du monde, comme voyant la lima, qui possède les hommes à la colonne des Wayangaï. Et si elle s'allie tour du monde.
le premier citoyen de la ville, y'a André Kimbuta, le ballon au centre du terrain. Alors, la ville est calme. Marolando service.
Tongo etani ngai moungu ya bolingo mama. Tongo etani ngai esclave ya l'amour. Navana nana kote, nabimina ke koluka, mote mananga. Seba lo franke, mote mananga yo 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 yo. Papa na ke lindala. Mota kumaka motuka babe na kaye chauffeur. Oya bongi saka motuka, yende mekanise. Mekanise mote mananga iseba lo franke. Mote mananga e, mzola kisove.
Na la ville de Moula Maï, na pona pasanda, na pasaki la pasanda mo, sa pinde garantia palingo, soka na miko sake, lele patelinga male, soka na miko sake, lele patelinga male, chera me mi bolingo la nga la mboka bawa, chera me mi bolingo la nga sele o
mouna e,
sile la nga sango fani e boka si a koma chéri nanga kitoko lokola chelou oya nzambe junior ki la baksa sanga mapapu balo franka bu
michel kabea
monte mananga nzola kisombe nzita malili nanga e se balo franke oreye nanga
kedi dia mwana Maya Eva.
Bébé love, bonio sali boye bébé.
Ale boika.
Chasongi songi entre kose kana elongi cheri bompea. Oboke senzongo na tango tumbili boke. Jura koza la na poisa nanga yeta de madilu. Ba sacrifice nyoso na sala. Yo boaki yango na mai.
Chubo 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 chubo.
Penali bongo
Richard Lofombo
na mabele ya Congo nzoka na kalari bolingwe botite balo franke
e botite balo
na lela pa ya major Sony
e botite
kemena PDG Gilles Marin Loleka Bike Bike
ya ma chine
Blanche Taki
satana kuta ye bimoka na ye li felo mama e kasi ya kende ke pako talanza
Et pourtant va benanga mabou
Roli Mbumba
va benanga erinumbi kene piano
fote na yote fote na mamore na komisa kwa epina lelo Christo nineta
kedi lobota full business chino itema de Las Vegas ya
akoluka bolingo wa Sabota makana maibolingo na motema Palo franke otenga wapie
Savane
mwana
Na makolote na zole basi motema
Nana buduka
na
tibakia
Na zole basi motema
Anga nzola kisombe Maena yoki na moni na lobele na nye
Ike ikote
Samaya eba lele kuyo ya nini
Florence Ndombe
Manga baka konye nanze te ale la kanikson boutique Nenge mine ko devore
Mama Eli Ekofo
Na kome lokola moto abota mana famite Yo kome sanga lokola baba baka tama boko Shona na yo kome lokola vegle Oyo baboto linze te yama Nama soyo salinga na koze la semo kolwa jugement dernier Yonde moto ali boso oko sambi sama chali rubena Na koka kobo mateo amigo jeni tawanda Papi James plafond de Genève Krise kinwa na moke majinyo check fou
Mariam Chibangu mama na Eritiana
Na nyangaya
elingi ya sakana na kombo ya wera sana igwe
Ngyama
Sokyo
nazokendo talata na nsima na wele soso tangoli ya motiba na bosalaka na kote restareni ayayo
Fredi Ekofo de Bruxelles
esasi sandoki seko bimwa patuka panga la chemino masa bongwa boningo seko lela junior bongongo
Apocalypse Bella le millionnaire Chéri Pompeya, le véritable américain.
Na luki ona moniote, papi kake maison blanche. Natale bien a moniote, PDG Majeko. Na tuni, bacheke, ba chauffeur taxi. Dodi mokambo za wapi, sans appel à moui. PDG ale moukoulou. Kapwe,
le formateur de Bosni.
Commission des censures essentielles, Bolingoyo. Natou n'achète à les blancs, n'a bon marché.
Bavi Baba, comme la cabawa de touré, tu es sur terre. N'a déjà tombé, soit yo, koyo,
papi mout.
Sentiment à la école, kata ya Moïse. T'as moi mon aki samé, n'a pas un sa moto. Christian Mandani, héritier moto.
Mawele ke la kinga na komio banga. Mawele ke la kinga na komio lenga. Etini na luka basale ankolo yawe. Mape sanga nguya na tele misamo iloko la Josue. Na bonde la bolingo na mba.
Shipekise.
Itanga koyo kanga mawa.
Mai mai mona fasila gare.
Enga yoyo linda lana na feti.
Peti kota
zo. Na matango belenga. Na kombele bangolo pango. Sima babwa kinga na fulu aleta o.
Sois bambo, na champagne, symbole manza kamalion. Oscar Chibango.
Soki pomme rouge, soki peli desue.
Na malembe ya.
Papi mukala y cerveau électronique.
Kibo libo, kibo soma na loba.
Francine Pinda.
Lika lika, minga mwango. Baku baku, baku melanga fololo yigeta longanzala. Lipate akuja ya mawana. Elisa pomme nyoka nzinza koti. A baby sama solo na ye ye moko
Simon Lomeka
Francisco Matumona
Moko Diamand
Botuna
Jise
Mopir
Na ebieteo
Jean Dombele
Nangula
Flor
Mbeka
Balobi Alinga Mindele Balobi Akrakana ye Balobi Alinga Baindo Balobi
Papindala
Akomana ye Fédération Bolingo et Pessier bat trophée oh.
Coréen Binaka, le voisin le plus proche.
Balobi, Azanga Kana boîte de Balobi, Akoma shopping. Balobi, Alinga Minene. Génération Bolingo et Pessier bat trophée oh.
Staff les élites et Werason à Paris.
Oh maman, Balobi, Alela Naya Mikuse. Balobi. Alinga Milaye, Balobi, Miswe Boya Pongiye, Fédération Bolingo, Yepesie Ba Trophée Nzambe,
Gisle Motofe,
Tongo Midi Pokwa, Ou Balobi, Alila Naye Casino, Roulette, Abeta Kape Machine, Jackpot, Echanja Eba Doneo,
Mimich Matingu, Firmin Firangoma,
Bavia Ville, Allez là na bango chicha, il y a fraise et à la menthe.
All right, that was Werason, and let's see, Werason from Flesh in Geta. That was the second CD of the three CD set Flesh in Geta. We heard the song called Balo B. And we're a song in Wenge Musica, Maison Mère. All right, let's play a few songs about Congolese bands in Europe, in Paris in particular, to end up the program. Let's start off with Zyko Langa Langa from their LP in Europe. We're going to hear a song off of this one called Na Boy Ngambo. Then we'll hear some Shock Stars. Stay tuned.
Solo ganar que ir. ngai solo likambo yango yase ya motema soni esalaki ngai ntango nayokaki okomi de kobimisa sekele yanga na yo na miso ya bato oyo bayebi nga
Paris.
alaka kiyo misusute moteme koluka sena mona yo Baikuna alaka kiyo misusute moteme koluka sena mona yo Yokweke la mwanza mbima na pona Bato nyoso batimiso na bolingo na biso Chapuru, oh mon amour Bolingo na pesa yo veritaka mo Depisa teno kiba seka to tuta kitolo Oh 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 yeah, yego oh yego Oh 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 yeah, yego oh Pensez à mon kaka Jacou, bienvenue Longo. Et comme la Kingali Kambonanda Konga Mokonandela, pensez à mon kaka Jacou, bienvenue Longo. Jamate Kusu amour à bon moi né l'engimi. On y a comi comi benda benda zoto. Brino Mokoko, Mokolo yo kendeki, Jacou Nangaga. La fanda fina na konga na kote na yo Na luka yo wapi mwana mama Shafu na gada Amen Makanisi ya mwana moto Oke ne oke ipapaga Baide tulinga na moto Na sarani Comme la kuna ni kambonando tonga moko na ntela Papa se ya munu kaka jaku, bienveni longo E comme la kuna ni kambonando tonga moko na ntela Papa se ya munu kaka jaku, bienveni longo Jama tengusu amura bomwane lengi mingue Oni yonko mi komi benda benda zoto Binomu koko Mokolo yo kendeki, jatu nangaga Na fanda kina ndako, ngana kose nato Na luka yo wapi mwana noma Jatu nangaga, amen Makanisi ya mwana moto O kende oke ipapaga Baide tuninga na moto Na sara nye Kayo wapi mwana mama Shatuna ngaga Amen Makanisi ya mwana moto Okende oka ipapaga Baide tolinga na moto
Shock Stars. The Shock Stars of Paris, the name of the album. We heard the song called Jaku Nangai. Before that, Zyko Langa Langa from their LP N Europe. We heard the song called Na Boy Ngambo. We're going to end up the set with Franklin Bukaka's classic Mwanga from the LP Franklin Bukaka a Paris. See you again in 2 weeks. Look for Greybeard and the other black music in this time slot next week. He'll be starting the Motherland Influence in about 4 minutes. Enjoy.
Antoine Timwanga, yeah, yeah. Keep